Ekibiina kya FDC kyagala gavumenti eyimirize emisolo ku mafuta ng'emu ku ngeri y'okkakkanya ku bbeeyi yaago, wakati mu kukubiriza gavumenti okwongera okuzimba amaterekero g'amafuta agawerako. Akulira FDC Patrick Oboi Amuriat ategeeza nti gavumenti tegwana kukkiriza na kuleka bannayuganda badaagane n'okubonaabona nga ye etunula butunuzi olwa bbeeyi y'amafuta eyeekanamye nga ku masundiro agawera bbeeyi y'amafuta erinnye gali eyo mu siringi kakaaga agamu gagenze mu kakaaga bitaano. Amuriat mu ngeri emu alaze obwennyamivu olw'olukiiko lwa baminisita President Museveni lwe yalonze okukola nalw'emirimu ng'agamba bw'alutunuulira mpaawo kigenda kukyuka.